Unataja jina gani baby? Oh my lady, nikufananishe na nani baby? Oh baby, nikuite jina gani baby? Oh my lady, nikufananishe na nani baby? Mana wapo walopanga ni dead now, yeah. Wamefeelinga ndoto zao, baby wanaona hii. Wendo mpenzi tena tabibu, mana wengi lo date now. Once walinitesa kiso zuri wow, nimepata jeep. Leo mvumilivu na lambi. Oh baby, nikuita jina gani baby? Oh my lady, nikufananishe na nani baby? Oh baby, nikuita jina gani baby? Oh my lady, nikufananishe na nani baby? Minajua hawapendi miniwe nawe, unipiga chini kichwa kipagawe, wanirusha mawe, kama cheesy, cheesy. Na wajui future yangu nizeke nawe, tufanye kweli watu wapagawe, hata wanuni wacheke ila no kweli. Wakikutaka kampanya bata unakula nao, miuno ya kibao kata unakata nao. Safari za kidimbu imama unenda nao, ila ukitaka kula papa unasema no. Unaridhishwa na unachopata sema nao, ata wangonge waambie miso levo zao. Na kwangu ndo umesha data zaidi yao. Oh baby, nikuita jina gani baby? Oh my lady, nikufananishe na nani baby? Jina gani baby? Oh my lady, nikufananishe na nani baby? Kutaka kampanya bata unakule nao, miuno ya kibao kata unakata nao. Safari za kidimbu imama unende nao, ila ukitaka kula papa unasema nao.